ZWAP.com.
Young Kyle,
General Firo Pubakam,
exclusive
Fritz Peoples in the building. How are you doing? Nasaneli pandemie. Shut.
Alanda fiumfa, andi chaira fei. Ne pantu shaba mumu fia kula narani. Alanda fiumfa, andi chaira fei. Ne pantu shaba mumu fia kula narani. Balanda pasin tunjita, delo chabai shiva game untea. Bafoku basusu mtira, panu pasiku, life ya nikaba ya nikakasha. Kabambona ni wabistala iti, baji wapita kule futi. Niwa meno mafupa, nangu na fumapo nalishiwa levyo vatika. Wame wine nene wikata panapa, kawa umpapa switch pipwe badisha wenapa. Kukose kafe maina mbatalisha, wake up, life ya nikakasha. Vela chipo sako na mano kalishi wat omuntu fiao tani pala mina kwa tija mando. Don't waste your time, your life is hard. Sasa po ule sifaka kwa juwetu, niki piki no time for the joking. May thunder strike you a case. Alanda fiumfa, andi chaira fei. Nipantu shaba mumu fia kula narani. Alanda fiumfa, andi chaira fei. Nipantu shaba mumu fia kula narani. Balanda pasintu njita, telo chabaishi wa game untea. Bafoku basusu mtira, panu pasiku, life ya nikaba ya nikakasha. Kabambona ni wabistala iti, baji wapita kule futi. Niwa meno mafupa, nangu na fumapo nalishiwa levyo vatika. Wame wine nene wikata panapa, kawa umpapa switch pipwe wadisha wenapa. Utwase kafe maina mbatalisha, wake up, life ya nikakasha. Andi chaira fei, nipantu shaba mumu fia kula narani. Alanda fiumfa, andi chaira fei, nipantu shaba mumu fia kula narani. Balanda pasintu njita, delo chabaishi wa game untea. Bafoku basusu mtira, panu pasiku, life ya nikaba ya nikakasha. Kabambona ni wabistala iti, baji wapita kule futi. Niwa meno mafupa, nangu na fumapo nalishiwa levyo vatika. Wame wine nene wikata panapa, kawa umpapa switch pipwe badisha wenapa. Kukose kafe maina mbatalisha, wake up, life ya nikakasha.
ZWAP.com.
Oh yeah. Na na na.